Enyanam ne adofonom metietia mu ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Medin de Evans Ewuku. Meyɛ preacher ɛwɔ ɔbosom ase Church of Christ. Mesan so ɛyɛ beneficiary of Rescue Ghana Mission. Megye di sɛ mmu dodow no anim dwumadi a Rescue Ghana Mission edi ɛma asɔfo a ɛwɔ nkurow nketewa mu no. Fisɛ Rescue Ghana fii dwumadi ase sɛ wɔbɛboa ɛyɛ preachers anaasɛ mpakafo a ɛwɔ nkurow nketewa mu no, meka wɔn a wɔde wɔn hyɛ ase no ho. Na ɔbosom biara no menya biribi efi ɛyɛ Rescue Ghana. Meka no sɛ ɛyɛ sikasɛm afɛm. Asafo a meda ano ɛyɛ ɔbosom ase Church of Christ no, asafo no ɛhyɛ aseɛ wɔ 2013 November 24th. Ɛburi asafo ɛna ɛkɔbue asafo yi. Me a meka sɛ yi, mete ɛburi nti metwa kwan ɛkɔ ɔbosom ase mmere ne biri nyinaa mu. Na dwumadi a na medi nyinaa no na akatua ɛnni mu ɛsiane sɛ na asafo no sua na sikasɛm nso ɛwɔ fam nti, kɔpem sɛ Rescue Ghana Mission ɛbae sɛ obeso masen aboa me ɛwɔ dwumadi mu. Asafo no yɛn nyinaa yɛ 37 yɛne mmɔfra nyinaa. Mpanyinfo ɛyɛ 22 ɛna mmɔfra ɛyɛ 15. Mpanyinfo no mu nkyekyɛmu ni mmarima 10 ɛna mmea 12. Yɛn average giving ɛyɛ 100 cedis. Na sɛnea mo nyinaa mo nim no, ɛyɛ nkurow nketewa mu no, sɛ obi wɔ mu na mpo sɛ ɔnya adwuma a na wɔafi kuro no mu ɛkɔ kuro kɛse mu, yɛ haw kɛse ɛne me ne mokasa yi, yɛn secretary adwuma de no akɔpue takorade. Na assistant nso wɔ adenta a ɛno ne nti no ɔntumi ntae ne yɛn nhyiam. Ne nyinaa nso yɛ adwumasɛm yi ara. Wɔn a wɔwɔ hɔ no dodow no ɛyɛ akuafo. Adwumasɛm ɛnhyɛ da ɛnyɛ papa bi nti ɛma sikasɛm nso ɛho ɛyɛ den ɛma yɛn. Na Rescue Ghana Mission ɛbɛɛ mu sɛ wɔbɛboa no, wɔn aboa me bebree. Ɛwom nea wɔde ma no ɛsiade nanso aboa me pii. Ɛnyɛ sika nko ɛna wɔde ma yɛn. Ɛwɔ mu a wɔorganize seminar ɛtumi ɛma yɛn ma yɛkɔ kusuade. Ɛnam sɛ seminars a wɔorganize ma yɛn yi mu no, ɛnam bɛhu sɛ ɛde sɛ nimdeɛ a mede ɛkyerɛade sɛ ɔsɛ mpakani na ɛte sɛ mepɛ bi ka ho. Nti misusu yɛ m'adwene sɛ mɛkɔ Bible school. Na ɛnum no mebɛkɔ Bible school 2 years ɛyɛ full time ɛwɔ Southern Institute of Biblical Studies a ɛwɔ Dobro ɛyɛ Accra Nsawom Road a mede m'adesua ɛbɛɛ wie last year December mu. Anuanom ne adɔfonom, ɛnyɛ Rescue Ghana Mission mmoa yi a anka sukuu no mentumi ɛnkɔ. Esiane sɛ megyaw me ho kafo ɛne me mmofra na mekɔ akɔtena baabi for 2 years no na emu ɛyɛ den. Nanso Rescue Ghana Mission mmoa yi kakra nkakra a ɛba no, megyinaa no so na metumi ɛde boa afie ma mekɔɔ sukuu yi. Rescue Ghana Mission IB Amam. Na mede nase kese ema Rescue Ghana Mission mpenyinefo ni titiru Brother Lord Asante se onya sa adwini se so yibiribi de bua asempakafo ewu nkuru nkitiwem saranson na usu elders awri jumedi bai no wonso wosu mu wonga bua mi bibiri meni asempakafo a eka ho nyina wonga bua ye enye won a anga bebia metimi akodisisi anga mintimi enkotu ho fise se wo koye djuma beba no wabre adisua kura na eho edin nenso se weni debri bi so so obosom sabe ka bribi dia wunuma wo ye kura otumi tete wo so isanse obetimi nye bribi nso de aboa fi inti na asinku ena mede ema Rescue Ghana Mission impehinefo afei mu a mu bua yen eyen safo akoro wa ebua eni ankura ankura ebua nyina nso no yeda mo ase ewo dwumeti a mudi mo ho asim se mu bua yen yi ehu na amaye no eso meni se obusum bia no mutumi etebribi ede bepoa eye Rescue Ghana Mission na yen so yen sa etumi ekebi sara nso ena mu a mu mu ebida ne bia mu adwene mu eye mu basase bia timeti Rescue Ghana edino enye no kware no migina haka ese mu nkranse mu mu aye ne dwumedi dwumedi a eye no kware se Rescue Ghana Mission apa wasempa kafu bia wohwe wo ne piwo ne yeshia wakase asempa kafu ni bebre ewe echi a wonso wehia moa ne nse sa ne sei sika emmenti no ema wontimi emfa wonka ho enuanom ne adofunom ne sremo ewe ni radi Yesu Kristo di mu mede nkoto sre ena esremo se munhu asempa kafu a ewo nkuru nkitwe mu mobo na mumu a Rescue Ghana Mission jumedino na ema yenso yentumi eni juma yedi ewo nkuru nkitwe mu no nkuru nkitwe mu juma ye no eyedin yefa no eisika semu a nanzo mi warishim se mutie mini mubijina eno so edi ababa bua jumedino maha obi adwene mu nye no kesene se bia na Rescue Ghana Mission mpenyefo ejije sika no a wonfa ema yen wode ema yen enu nti se upe me a meka se mechi kwang a medikan atre bebia mesom no wo obosomase wo ekwapem nof na se wunye du obosoma se a wo se obesi ewo enkechi junction wo afese obesra ye nhwe ne nhu no kware ewo ne hwekan mu no wo se wo enkechi junction ade bra we nim kakra bi wo be Church of Christ signboard se wunhu eno a follow direction no na obenante o beye 1 minute ayabe 1 minute walk na wedu baby a yesom no ewo obi uncompleted house mu obaba bi huyen ewo ho na etumi nso edi adanse se ne ayeka no eye no kware afi nso se bia uhia me number na webi sami ehu nsem enso a me number ni 026 96 53302 026 96 53302 eyi ye me number abetumi afrɛ me afa so sibia wo pɛ sɛ wo bisɛ me biribi ɛfa Rescue Ghana Mission ɛmoa a wɔde ɛboa yɛn no ho ɛnuanom yɛkɔ so ɛserɛ mu se muhu ya mobo na mumu a rescue Ghana jumedi ya audi na ebi nso yen aye wo nkuru nkitwe mu no eso wa wonye ebi da no eso kitwe bi ensa kakra bi a obenye bi ya eye 1 cd 2 cd so ni a obenye bi a bitime de aboa jumedi no saranso na mu amboa no nso ye damase ewo ni amaye bebi biara a mu yi sika no efi Erade enhye mane mu Erade nkoso esesram munyuma amuye enkoso na dane de nyina no muntumi nyabi.